bebe Gravit
Makavi
Live Mambo ya
Ali Jogo Chebela
Salu on the beat.
Oh,
mtoto kazuri zuri
kazuri zuri we
kazuri zuri we
sifa yake ya pili mtoto kinyuri nyuri
kinyuri nyuri we
kinyuri nyuri we
sifa yake ya tatu mtoto macho
macho yake
sifa yake ya nne kifua anacho akikutazama hayo macho kungumanga akikutazama sana kama anakonyeza akikutazama macho kungumanga akikutazama sana kama anakonyeza mimi naifinyia kwa ndani naitoa nje
naitoa nje
mimi naifinyia kwa ndani naitoa nje
mama
naitoa nje
mimi
naifinyia kwa ndani naitoa nje nataka muone shemeji yenu sekunde ya kwa ndani ye, na ito anje nataka mumwone shemeji ye ni sekunde
sasa kiroti we mama kiroti ona siko lewi mama kiroti kiroti we mama kiroti ona siko lewi leo kiroti
yana umenikopa leo umenikopa umenikosa yana umenikopa
Anapocheza gana cheza gana toto na ugeshwa maji ya vugu vugu ya moto
Bega 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 kwa bezi muache ya 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 bega bega kwa bezi muache
We dori 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 na walingishia
Salu with the big beats
Walori nyima kachori na misi wapibagia
I'm a spanner
Dori 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 na walingishia
Jack you meme
Walori nyima kachori na misi wapibagia
Inanda
Maneno mengi sana vijembe Nisha wazoea vijino pembe
Shika peni mtoto
Sema nime misi miluzi basi piga kidogo Nime misi kelele basi piga kidogo
Unawala wenda chini 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 kama utan
Unawala
wenda chini 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 kama utan Tingisha mkia Na mini ponjuma yako nataka kukubambia
Makavu Live
Salu on the beach.